Kanyoni, ubundi tumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana.
Noneho unaniwe mbere yanjye koko baka?
Oya, erega njye nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba. Nawe usimbuka gahoro wiririmbira.
Ntabwo nshaka kwinaniza, kuko mu kanya Ntare na Kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha, turongera dusimbuke twese.
Gahene! Gahene!
Reka njye kureba ikintu arimo akora.
Ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije.
Ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri Radio Rwanda buri wa kabiri guhera saa 11:30 z'umugoroba. Mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa 5:30.
Turabasuje abakunzi ba Radio Rwanda. Njyewe Teta,
nanjye Cyusa,
tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero.
Bana nshuti zacu, yambi, twari dukumburanye rwose.
Amakuru yanyu, ku ishuri se, byifashe bite?
Twizere ko mwese mumeze neza, kandi mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura, aho muri hose, sibyo?
Nibyo rwose, none se nshuti zacu, mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize? Reka tubibutse, mu kiganiro cy'ubushize, batubwiye ko twasaba ababyeyi bacu bakazajya batugaburira ibiryo birimo imboga, imbuto, amata, amagi, ndetse n'indagara, kugira ngo tuzabyibuhe, sibyo?
Nibyo rwose Teta, bana nshuti zacu, namwe nimutubwire, bajya bagaburira ibijumba byonyine, muze twumve inshuti zacu.
Naho se ababyeyi bacu bo, bayishyuye uyu munsi?
Ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize, twakanguriye kugaburira abana bacu ibiryo biriho imboga n'imbuto, amata, amagi n'indagara, kugira ngo abana bacu tubarinde kugira ikibazo cy'imirire mibi. Uyu munsi, ababyeyi turashishikarizwa kujyana abana ku kigo nderabuzima mu gihe bagize ikibazo cy'imirire mibi, kugira ngo badufashe gukura uwo mwana mu kibazo cy'imirire mibi no kutazongera kukigira.
Ngaho rero mwese, nimuve ku murongo wa Radio Rwanda mudacikwa.
Mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri Facebook ya Radio Rwanda. Mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp ya Radio Rwanda kuri nimero ikurikira: 0781 4142 2021.
Noneho rero abana twese, muze twumve inshuti zacu.
Ariko sewaka, kuchu wagara na nyagati kandu mchina oru mazegushu.
Agati sakari njuga fite, ndagako za kontraka.
Nanju suraka mwaza wa kanditure mngikipi mge.
Oya, ndagako za kulika nyana, niteni iluka ngana nanare nga muko zeho, wase mbiru kangane nga wako zeho.
Baka na akumbi subgura shaka kukuliza bandi baan.
Oya di, tulawichina mwuka dusanzuge tuwichina. Ahogo za nakugati ukango zeho hitu kama. Tutangire wundi bushya.
Ese we turakomeza dukine Gahene adahari?
None se ari he? Cyangwa yatashye?
Ntabwo yatashye. Singuriye aho yicaye munsi y'igiti cya avoka. Gahe, Gahene.
Ko wicaye aho wenyine Gahe? Waje tugakina?
Nimwikinire nta kibazo ntare.
Ese ubwo mwagarutse tugakina ko Gahene avuze ko nta kibazo wawe natabishaka?
Oya sha, ntabwo twakomeza gukina twenyine tutazi icyo Gahene yabaye. Gahene wabaye iki?
Kubera icyo utaza ngo dukine agati Gahe?
Numva gashaka gukomeza kubirebera gusa ariko njye sinkine.
None se urarwaye Gahe?
Ntabwo ndwaye ariko ndumva ntashaka gukina.
Cyangwa urashonje Gahe? Wariye?
Oya, kandi nari ijoro naraye ntariye.
Yewe, none se ni iwanyu bakwimye ibiryo Gahe?
Kubera se iki waraye utariye Gahe? Twebwe iwacu turarya bakanatwongera maze? Natwe nuko, maze mama Gahe itavuga.
mwese mwakira amata murenze kubiryo.
Twebwe iwacu duhora turya ibijumba gusa none bisigaye bimbihira.
Na nijoro se nibyo babatekeye gahe?
Maze nanga kongera kubirya mpita njya kwiryamira.
Yewe uzi ko ushonje gahe? Mu rugo barambwiye ngo iyo umuntu atari yagira inzara ntagire imbaraga.
Ndashonje.
Shawe mwaretse gukina tukabireka tugaherekeza gahe n'akabanza akajya iwabo bakamugaburira. Kandi adashaka ibijumba nyine baramuha ibindi biryo yumva ashaka.
Ahubwo mureke tubanze turye ibyo twazanye na gahene tumuhe.
Arewe nje ntabwo muhawe nazanye bikeye.
Nyine nawe umuhe duke.
Nibishira ndasigara n'ikise. Muragira ngo nanjye inzara inyice.
Ntare umva nyine twese turagenda tumuhaho bikeye bike noneho nawe ahita agira byinshi.
Maze twese turye duhage. Dahe, njyewe irye ryanjye ndariguhayura irye ryose.
Nurima ryose se wowe urarya iki kanyoni?
Njye navuye mu rugo ndiriye kandi ninaha baranyongera irindi.
Nanjye ndaguha ku nyama gahe.
We, nitumara kurya duhita twongera dukina agati. Ndabana na gahene.
Oya sha, wibonere na kanyana njye ndumva nta mbaraga zo gukina mfite.
Ngaho basi turye maze witahire.
Ahubwo duhite tumuherekeza ajye kubwira iwabo bamujyane kwa muganga. Wabona arwaye?
Yego ratakanye, wabona arwaye? Iwacu barambwiye ngo iyo umuntu atarya ararwara.
Nanjye barambwiye ngo iyo umuntu atarya abura imbaraga. Turye maze tumuherekeze bajye kumuvuza.
Humura urakira nshuti yanjye nkunda. Humura urakira dusubire gukina.
Humura urakira nshuti yanjye nkunda. Humura urakira dusubire gukina.
Teta, karame, gahene disi ntarimo gukina n'utundi tunyamaswa. Kubera ko ashonje, kubera ko yabo bamuhaye ibijumba byonyine, ntabirye.
Yego disi cyusa, none se bana nshuti zacu, namwe nimutubwire. Iwanyu, babagaburira iki?
Njye nzanye imboga, ndazikunda. Mama nake ibyo birimo injanganisha, ndabikunda. Papa yeya, yampaye ibyo kurya ashyiraho n'amagi. Bampaye ibijumba byonyine. Mama yatetse umuceri amajije guteka umuceri, noneho ateka n'imboga n'ibishyimbo, noneho afata ivoka yikatiraho. Biraryoha kandi mama akunda kubiteka. Twarabiri. Mama ibyo kurya bashyiraho n'imyembe. Yari iryoha. Mama yatetse umuceri. Ateka n'imboga, ashyiraho n'ibishyimbo, birashya, ashyiraho avoka, ashyiraho n'ifi, turarya, tunywa n'amata.
Oh, mubivuze neza rwose. Bana nshuti zacu, namwe mujye musaba ababyeyi banyu bajye babagaburira ibiryo byose kugira ngo mukure neza, si byo? Noneho mbere yuko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese!
Mwayumvise twicare hafi ya radio dukurikire mwarimu wacu.
Muraho neza abana nshuti zanjye, muri kumwe na mwarimu wanyu Mukakinyana Pauline. Uyu munsi mu isomo ry'ibidukikije tugiye kwiga abagize umuryango mugari. Ubwo rero nabategura inkuru ishimishije cyane yitwa Nkumbuye Kubasura. Nkaba nifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese ashobora gusubiza ibibazo bijyanye n'inkuru ndetse no kuvuga abagize umuryango mugari. Nshuti zanjye, niba mwiteguye rero, reka mbasomere inkuru nabateguriye. Nkumbuye Kubasura. Bwiza n'umuryango we iyo bamaze gufungura no kwandurira aho baririye, bicara mu ruganiriro bakaganira ibintu binyuranye. Umunsi umwe Bwiza abwira se na nyina ati: "Nkumbuye Kubasura." Isa ati: "Gusura nde?" Bwiza arasubiza ati: gusura sogokuru na nyogokuru. Iyo twagiye kubasura, data wacu dukamira amata, masenge akatumanurira imyembe tukayirya, twarangiza tugakina n'ababyara bacu. Isa aramusubiza ati: nibyo koko, jye na mama wawe tumaze iminsi duhugiye mu kazi, natwe turabakumbuye, ariko tugiye gushaka umwanya tuzajye kubasura. Nuko Bwiza arishima ati: murakoze cyane, ariko nituvayo tuzasura no kwa marume. Barabimwemerera, nuko baramubwira bati: uzi umushyitsi uri budusura uyu munsi? Nuko aravuga ati: oya mama. Nyina aramubwira ati: ni nyoko wanyu. Ahubwo ngwino tujye kumutegurira icyumba ari buze kuraramo. Bana shiti zanjye, ndizera ko mwese mwateze amatwi inkuru yacu. Ngaho yibwira uwo muntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru yacu yitwa Nkumbuye kubasura. None se Bwiza yarakumbuye gusura bande? Musubije neza cyane. Bwiza yarakumbuye gusura kwa sekuru na nyirakuru. Abana, ni iki gituma kumbura se wabo? Ngaho bibwira umuntu mukuru muri kumwe. Ubivuze neza pe. Bwiza kumbura se wabo kuko mukamira amata. None se ninde ujya umumanurira imyembe? Ubisobanuye neza cyane. Ni nyirasenge. Iyo Bwiza amaze kurya imyembe akina nande? Ngaho bibwira umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza cyane. Iyo Bwiza amaze kurya imyembe akina n'ababyara be. None se bana nshuti zanjye, nibava gusura kwa sekuru bazasura nde? Murakoze cyane. Nibava gusura kwa sekuru bazasura nyirarume. Nuwuhe mushyitsi bafite uyu munsi? Ngaho mubwira umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza cyane. Umushyitsi bafite uyu munsi ni nyina wabo. Bana shuti zanjye, murakoze cyane. Mwitwaye neza pe. Ndabashimiye. Uzi ko mwasubije neza ibibazo nababajije? Ngaho ni mwiha amashyi menshi cyane. Shuti zanjye, isomo ryacu naha rirangiriye, ariko reka mbasigire umukoro. Muze kubwira abo mubana agakuru nabasomeye kitwa Nkumbuye kubasura. Murabeho, naho ubutaha.
Mbacira umugani mbabambuza umugani muzatikana arangiza asanga urukundo rw'umugani rumanitse ku muganda w'inzu.
Abana, murabyumvise? Umwanya wo kumva umugani urageze.
Nibyo cyusa. Kanya ngo kwadukomeza umugani w'abana ba Nkende bubatse inzu.
Kera habayeho.
Abana,
karamenyo goku.
Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza nyogoku.
Yego, mumeze neza.
Tumeze neza nyogoku.
Yo, nuko biranshimishije cyane. Rero ngarutse kugira ngo dukomeze wa mugani. Harya nuwuye? Ego?
Abana ba Nkende bubatse inzu.
Abana ba Nkende bubatse inzu. Abo bana babagahagana he? Ego?
Babaga mu ishyamba.
Babaga mu ishyamba. Noneho se twaje kumva ngo iki twagarukiye hehe? Ego?
Twagarukiye aho abana ba Nkende bubatse inzu y'amatafari bakayisakaza n'amabati.
Noneho rero ngo byaje kugenda bite? Mutega amatwi kwa kundi kwiza. Ngo iyo nzu rero yari ishakaje nyine amabati ibakishije n'amatafari, ngo bayiraragamo imvura ntibanyagire. Murumva? Ngo nyuma y'iminsi mike bose bagiye guhaha, ngo noneho hagwa imvura nyinshi cyane, ya nzu ngo iragwa. Iba inzu ya kangahe ubwo?
Ya kabiri.
Ya kabiri iguye. Mbega ibyago. ngo nkende n'abana be bageze mu rugo basanga inzu yabo yaguye agahinda karabica cyane noneho ngo abana ba nkende ntago bacitse intege basanze inzu yabo yaguye bigiriye inama yo kujya mu gishanga maze bacukura ibumba ibumba murarize
yego
ibumba rivamo iki
yego
bakoramo ibibindi
yego babumbamo n'amatafari ngo nuko rero babumba amatafari matoya barayanika bayapanga neza maze barayatwika kugira ngo akomere ayo si amatafari tujya tubona yubaka inzu ahiye yego tugarukira ahangaha tuzakomeza ubutaha
cyusa karame wumvise ukuntu noneho abana ba nkende bagiye gushaka ibumba mu gishanga ngo babumbe amatafari hanyuma bazubake inzu ikomeye
yego disi teta ntituzacike n'igice kizakurikira
noneho mbere yuko turuhuka tubanze tuyirimba n'indirimbo mwaheruka gase twatangiye
byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubuse ntitunaniwe muze turuhuke
kaite suwe umva tuzimana ndakubonye na yakuse
ngaho rewe ubaye ikihigi
umva wari kumwanze
ntabwo
baduhora iki kayi
tuza ubanze umbwire ariko hirya
ko baduhora iki ko
tuza rwose ubanze umbwire bigenze bite imari wari ugiye kurangura barayikwiye
umugore nawe uva mu marikete ahubwo cyangwa dutahe
yego ku mana nyagasenge
ngwino tugendeye
mu rwanda tuma ntura umwana hasi rwose
ngwino tugendeye
gira oya ndekura
oya dutahe kayite kiravuga rwose umwana ataradupfana yewe
ngaho simvanga keza atavuye
hirya
kandi ndekura ntiwongere kunkurubana rwose kuko tuma muhuza nkambonerara nshyizimana atoye agatotsi none urashaka kuma rutenderi koko mbese ndekura ubundi ufashwe n'ibiki
urumva sinzi ukuntu ndimo nganira n'umukiriya wanjye tujya dukunda kuganira nuko mutekereza iby'uburwayi bwa kezi akubitwa n'inkuba ni ukuri arambwiye ngo baraturogeye ngo nawe yigeze kubirwaza ni ukuri ko imana ngo yamujyanye no mu bavuzi ba kinyarwanda ariko nyine ngo ku bw'amahirwe makeya kurangira nta n'icyo bifashe kubera ko yari yamujyanye atinze
ariko ye igihe rwose ntukasetse
ngoye ntugaseke mu bikomeye wa mugore haguruka rwose tujye gushaka umuvuzi wa kinyarwanda murebere hato rwose umwana atanducika cye bakamutera urushinge akinanura
ariko ngewe narumiye rwose
ariko nk'ubu ngubu koko higiro ko ndi imfura ndi inyangamugayo ku uno musozi ninde wandogeye umwana we ukamurya koko
ntabwo ari byo
nako kayite ngo umuvuzi bambwiye ko hari ukuntu ngo abigenza bakanakwereka uwakurogeye ntabwo muratugende
ndakora rwose
ntabwo tugendeye
ndakora rwose ntawe aturogeye ahubwo keza afite ikibazo cy'imirire mibi urumva ibyo bintu narabikubwiye ariko sinzi impamvu yica amatwi
nyine warabimbwiye ariko se nyine igihe arwariye ko adakira ahubwo akarushaho kureba
araba
ari imirire mibi nta maroza ahubwo
impamvu adakira agakomeza kuremba nuko utakurikije inama twagiye n'umujyanama w'ubuzima kugira ngo umwana azanzamuke ikindi kandi woye ko wari wemeye ko ugiye kujya ugura imboga byibura kabiri mu cyumweru hari n'ikibaye cya dodo wigeze uhaha nta soni koko ntiwongere kunkwara rwose unyura mu rugo ntakoze icyanzanye
kayitesi ntiwumvuga ukuntu utangiye kwishariza uzana inkuru zitari ngombwa niba aramuka abantereye umwana urushinge agapfa nawe ntidukiranuka ibyo by'umujyanama w'ubuzima utangiye kuzana ngo yakubwiye
cekeka niyumvire dore na muganga araje cekeka rwose
kayitesi
karame muga
igira hino ufata ibisubizo bya keza
yego murakoze
aho wenda ubwo mwagize ngo njye muransiga umva ndabakurikira muga sinatuma muntera umwana urushinge ndeba
ariko ceceka wowe
ucece kase kubera iki ko ngukuri
ndabona noneho kasinziriye namusuzumye arira yahogoye
nuko duhorarega wa muganga we ariko reka mbabwire ni hahandu wampe muki umva ndashira mbonane nawe
ariko wacitse ko wacishije make
hanyuma rero ibisubizo by'ibizamini twafashe biragaragaza ko umwana wanyu afite ikibazo cy'imirire mibi
narabiketse rwose
imirire mibi noneho wikarije
yego
aya rwose
ubwo rero tugiye kumwandikira ibitaro kugira ngo akurikiranwe n'abaganga kugeza igihe azakirira mbese nyine akava mu mirire mibi
baba we ibitaro kuko muga
ibitaro se ibitaro bije gute aya muga mwarebye neza ntabwo umwana wanjye bamurose
ariko wamaroza amaruzi
oya ntabwo ari amaruzi ni imirire mibi
niyo rwose muga
rwose ni imirire mibi ubwo rero mu by'ingenzi mugomba gukurikiza harimo no kwita ku mirire ye
imirire imeze ite se muga
mugomba kujyamo muha ifunguro ryuzuye urumva
imeze rite se
ririmo imboga harimo imbuto ibikomoka ku matungo ibinyamisogwe n'ibinyamafufu bityo bimufasha kutazasubira mu mirire mibi
baba we za mboga n'imbuto n'amagi kandi biragarutse
bigomba guhoraho
none se wumva mikubwira mbihimbye koko urumva muganga atadusubiremo ibyo umujyanama w'ubuzima yatubwiye gukurikiza ubu iyo tubikurikiza mbere woje koko tuba tugiye mu bitaro
ntamenya nyine
ubimenye
ntanewe gutanga y'igi n'imboga none ngiye kubigura ngerekeho nayo ibitaro
rwose munyumve neza mwa babyeyi imwe ibi mbabwiye si ukubigura mu gihe umwana wanyu ari mu bitaro gusa oya ni amafunguro y'ubuzima bwa buri munsi
ngo tuzabivamo
kwigisha uko mutegura indyo yuzuye igizwe n'ibirinda indwara ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri mukabigira amafunguro yanyu ya buri munsi bityo mwese mukanamera neza uretse n'uwo mwana
we muga urakoze ushimangiye ibyo twabwiwe tukabirenza ingohe aya mafaranga y'ibitaro sinwakabyara mwe higiro ko nagoye ndayakura he none
higiro arimo gutunganya kayitesi kuko yajyanye umwana wabo kwa muganga kandi atekereza ko bamuhumanije kubwe ngo yumva bamujyana kwa muganga wa gakondo kugira ngo batamutera urushinge agapfa ese babyeyi ni ukubera iki tugomba kujyana umwana ku kigo nderabuzima igihe afite ikibazo cy'imirire mibi tubatumirire impuguke idusobanurire
nitwa Hazaza Umukiza Tanazi ushinzwe imirire ku kigo nderabuzima cya Kibuye ku bijyanye no ko ibimenyetso umwana agira igihe afite imirire mibi hari kutiyongera ibiro hari ibigaragazwa no kubyimba ibirenge amatama cyangwa ku maboko hari ugucura mu musatsi hari no kunanuka bikabije bigaragazwa n'ikizigira cy'ukuboko hanyuma rero iyo umwana tugezeho afite ibyo bimenyetso tukamupima tukabona koko ko afite imirire mibi turamufasha hari ufite imirire mibi ikabije tumuha inombe yitwa rutufu akabasha kugenda yiyongera yamara kuva muri icyo kibazo tugakomeza n'ibindi tuzamukorera amaze kuva muri cya kibazo hanyuma ufite imirire mibi idakabije tumuha ifu yitwa CSB hari ni n'uhabwa amata iyo arengeje umwaka hanyuma rero tunigisha wa mubyeyi we kugomeza kumwitaho amugaburira indyo yuzuye tukamwigisha tukanamwereka uko iyo ndyo itegurwa hano no ku kigo nderabuzima turabikora tugafatanya n'ababyeyi kuko baba ari benshi batandukanye tugafatanya nabo guteka indyo yuzuye kandi tukabakurikirana no mu miryango barimo tukabwira umujyanama w'ubuzima uyu mubyeyi afite umwana umeze gutya na gutya afite imirire mibi dufatanye tumukurikirana ifunguro ryuzuye ritegurirwa umwana ni ifunguro rigizwe n'ibyubaka umubiri ibitera imbaraga n'ibirinda indwara hanyuma umubyeyi akamenya kubikusanya neza no kubivangavanga neza no kubitekana isuku kugira ngo bigerere wa mwana akamaro ikindi rero udushishikariza ababyeyi kugira ngo ya ndyo agiye gutegura ibe yoroshye ku buryo umwana ayifata agahaga ni ukuvuga nyine ko umubyeyi agomba kwicara akagaburira umwana we neza kandi akabibona koko ahaze ikindi ni ukuvuga ngo hari ingesaba ababyeyi bagira byo kuba wabika ibiryo byamara gukonja se cyangwa se wenda ntufite umwanya wo kubitegura neza ukaba wafata ibiryo bikonje ukabiha umwana icyo gihe rwose ntabwo ari byiza ni ukuvuga ngo niba umwana ariye ibiryo bikonje Ntabwo ari byiza kuko biratuma umwana yandura inzoka. Kandi kurwara inzoka biramuteza n'ubundi kugira azagira cya kibazo cy'imirire mibi. Nubwo rero wabiteguye mubyeyi, nubwo wabiteguye ni byiza, wabiteguranye isuku, ariko ntukubimuha bikonje, ntabwo ari byiza n'ubundi ntabwo uri kuba ubundi imirire mibi. Ni ukuvuga ngo ibiryo birimo umwanda bitera imirire mibi gute. Ibiryo birimo umwanda ni ukuvuga ngo wa mwanda uranduza umubiri. Ni ukuvuga rero mu gihe umwana yamaze kwandura za miswi zatewe no bya biryo birimo umwanda, umwana akarwara impiswi, umubiri we aho wakagiye kwiyubaka ngo ukure ahubwo urasubira hehe, urasubira inyuma. Bya bindi byakagombye kubaka umubiri aho byakagiye yabyita umwana ziyubaka gute kandi yari afite diyare. Ni ukuvuga ko rero iyo miswi niba yateye umwana ikibazo niba yateye umwana imirire mibi, ntabwo umwana azaba agikuze neza. Ni ukuvuga ngo tuvuge ko uteka indyo yuzuye pe, ariko umwana ntabwo yabashije kukonsoma cyangwa se kurya, kwakira, umubiri we ntabwo wakiriye ibihagije. Hari ibyo umubiri ukeneye, hari n'ibyo wawuhaye. Mu by'ukuri niba indyo yuzuye ihari inombye neza, ariko umwana akarya utuyiko kamwe tubiri, ntabwo ibyo biryo ntabwo bihagije. Niba bidahagije umubiri, bivuze ko umubiri ntabwo urakuramo byose ukeneye kugira ngo wiyubake, n'ubundi rero ashobora kugira imirire mibi. Babyeyi rero ndabashishikariza kugaburira umwana indyo yuzuye kandi ihagije, bityo agira ubuzima bwiza, akure neza mu bwonko no mu gihagararo cyangwa mu mibanire ye n'abandi, kugira ngo umwana atazagaruka muri cya kibazo cy'imirire mibi tumaze gukemura hano ku kigo nderabuzima. Umubyeyi tumushishikariza ko ntagera mu rugo aragira isuku mu byo agiye gutegura, akagerageza gushakisha muri bya bindi bikeya byose abona kubonamo indyo yuzuye n'ubundi agaburira wa mwana, kandi akagomeza akamukurikirana akamugaburira we ubwe nk'uko twabimweretse, akamenya ko uwo mwana ahaze, kugira ngo bitume wa mwana agira ubuzima bwiza, akura neza mu gihagararo, mu bwonko no mu burebure, ntiyongere kugira ikibazo cy'imirire mibi.
Babyeyi, badusobanurire ko tugomba kujyana umwana ufite imirire mibi ku kigo nderabuzima kugira ngo badufashe kuvana uwo mwana mu kibazo cy'imirire mibi bakoresheje ibiribwa byabugenewe, banadufashe kumenya ko twamutegurira indyo yuzuye kandi ihagije kugira ngo uwo mwana atazongera kugira icyo kibazo.
Nshuti zacu, ikiganiro Itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo. Reka duhe akanya Mama Koleta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro Itetero.
Teta nawe cyusa ndabashimiye, namwe ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro Itetero. Ibitekerezo tugiye kubagezaho ni iby'ikiganiro cy'ubushize, aho babyeyi twasobanurira akamaro ko kugaburira abana bacu imboga n'imbuto, amata, amagi n'indagara. Ubutumwa tugiye kubagezaho nubwo batwandikiye kuri Facebook. Duhere ku butumwa bwa Methodiste Hishamunda, aravuga ko kugaburira umwana imboga n'imbuto, amata, amagi n'indagara bituma atagwingira agakura neza mu bwenge no mu gihagararo. Naho Muraza Josiane aratubwira ko bituma umwana akura neza mu gihagararo no mu bwenge. Dusoreze ku butumwa bwa Twizere Etienne uvuga ko kugaburira umwana ibiryo bimurinda indwara nka bwaki n'izindi ziterwa n'imirire mibi itujuje intungamubiri nko kubura amaraso. Dushimira Methodiste Hishamunda, Umuraza Josiane na Twizere Etienne ku bitekerezo byiza batugejejeho.
Mama Colette turamushimiye. Bana nshuti zacu, namwe babyeyi bacu twari kumwe muri iki kiganiro Itetero, turabashimiye.
Nimuzacike ari ikiganiro Itetero cy'ubutaha.
Reka tubasinyire indirimbo ibashimishe. Mwari kumwe
na Teta
nanjye Cyusa.
Bye bana nshuti zacu.
Bye namwe babyeyi bacu.
Imana ibarinde, turabakunda.
Yeah. Itetero.
Ikiganiro cyo mu gikuri cya buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice.
Abana mbere.